Wameweka standards za kuabudu, lazima mwifanye kivyao, vako zao. Na dini imeweka classes, ninapoenda kujirusha wanasema cheza chini. Miaka yako haikukubali kucheza cheza, wanasema hiyo utiaji basi. Siangalie miaka, bali kuruka ruka ati najikosea heshima basi. Niangaliwe kando.
Nimeweka kando.
Nimeweka kando.
Nimeweka kando. Mpunguza ujuaji wangu. Nikupe sifa, heshima. Naiweka kando. Mpunguza ujuaji wangu. Come on and give him a shout.